samab.co.
Lekeni mbombe,
bombele mfumu.
Lekeni mbombe bane,
bombele mfumu.
Alamwe,
bambo bombele lesa, chikupe na pe. Afyo achitila lesa, kamo bombele.
Chine mayo,
kamo bombele lesa, chikupe na pe. Afyo achitila lesa, kamo bombele.
Show
me what you do.